o chama pungo lia pungo asili pungo mtichelesili kwa maumasipara wa chitiriki chitiriki cha Vembe ndi chikomba zwazino hapa ndulize kasho toya ndu ndi nabone dorobo bo Florence Radzilani ndi mkanselara uva kama sipara wenu wa chitiriki vane botore haiwa ndi to dangacha bukoma pungo heli liateo shikonela viselo kagara ngamura uhamusi roamba na muambili uva kama sipara wa chitiriki roamba na bomato zira rushai vashika hune bari viselo kagara ngaku chimi zile kwa zwitu huno rilo vabo na ka vane bo ambabo imela zangano la bashumi ndi zangano la samu vane bo shika heba amba mapungo manji bukuma vashiko mbori huna zwitu sa kuchimira zwabudi siani la bashumi huna bashumi badaba lingana 319 badaba kufara botatiwa huna bashumi bono shuma kazu nezwa bizofindi agricultural land depot badaba shumi bane huko upfi bashuma kachumero ya tirelezo pezi havo huko upfi zwa zino vako dosika une va hudu itu wa zwa findu outsourcer ndi ndi mapungwa nere kodo jana kao totoba pura kwa manapungwa ni kwa mau VBS rosa zauri maspara wa chitiriki cha Vembe na wo wodi wana uchi kusikone wa banga kana wulunga na banga ene ya VBS bozu ifas kare kare ane pare chikwamba na basi zwe ntaluba gobodo nga mapungwa kwa mau banga ene ya VBS totoba pura se zauri lipungo liko chimbili sahani izi zichitea oba na cheo yujua oka koro ya maspara wa Vembe kana zosukoto itea bado zipindula hezimbo ziso wo nedorobo totoba pura umela nige mrau ka wazangano la saa basiko lebali fisera bukagara richiko lebali sa zote zune zudoba zopindulwa nga bone dorobo ka ya mafungu wachi ofisi zozino kabare nditakaleze bone dorobo mkansela rapo Florence Radzilani ndi masiari
ndi masiari ya budi mpo kati na batichele zote wa Parapara FM
bone dorobo rikolibu nga manda chipinga chavo nga mra msiroba na nyembezano vegeni operao ngondile nili likuwa maho maspara wachitiriki chavembe mapungwa maurwani sanga manda hapa ndi mapungwa ba shumi ba 319 bane posikone ba tatiwa mishumo hufi kouva ichi kouva abacha sezo abangwa babo kufibo shuma mingwa minji mkuma kare litome hapa kazi kwa maho ba shumi veneva ba 319 riseze uri usika zino bone dorobo musi bachikoro da upindura zote zune bozuipa utopwa vegeni operao richikuwa mba na ba zangaro la samu vangarimi ni bwana dhoropo
ndi kolibu wa ratando na batichelesi unewa echi chipida uvisela vadzurapo Vembe kagara kapungo linela vamu yani ratando na batichelesi wa Parapara FM bashumi ba 319 vaneshipinga shote watu wadzura bachifo chifi otatiwa bashumi kabari ndisumbe jiseuri auna mushumi otatiwaho bashumi hapa ratando inu anendo zurana inu nikoto wana ndo dana zidokument ndi bashumi valawo daho nga program inofi expanded public works program ndi EPWP hei program aiwana lika chitiriki cha Vembe fezi zimisho zote zwa mubuso zina hei program ndi program ine ya vaichiko fundi wakana ichiko nekezwa mashereni nga Department ya Public Works hadito richimisho ara chichiko kona chakona udadzisa zino haba bashumi mporatando na batichele sivote ndi bashumi voda hovembe nga 2015 ndi kwamba bashumi ve ka haba 214 individually voto saina zi kontraka zaavo zao ribako tomo ushuma Vembe ubvanga 2015 nga July usika nga zi 30 za June nga 2017 nga uri haba batu na kontraka zeba saina ndi kontraka za 2 years rikwamba zitu zine musi ya ralika na bazurapo wa Vembe wo dalera chitiriki chavo cha Vembe hezo ziripoto wa doto ziwana ndi zitu zongwali wao ndi zitu zina batu haba benera kubamba voto saina haba ba 214 voto saina ba diwori kontraka zabo zidopera rine musi richi jananga 2017 arongo toa tabanyo wana haya mafungo nga 2016 riko dara wana haya mafungo musirono tola municipal manager wa chitiriki wo rambado vadaba apro vada ofisi ni angabari una bashumi wane kontraka zabo ziko fela zinonga June rawana uri aniso kunamba na rikamshumi na rikontraka yabo yo fela raya rahumbela council uri council kai engedze maduva au shuma haba vhathu rite miṅwedzi miraru kontraka dzavo dzipelenga September votoma vhadiva dziwa nga lwa vhuḓi lune lwa vha na ṱhonipho zwino ahuna mushumi o tatiwaho Vembe ndi vhashumi vhane vho vha tshitova na mafhungo pfi vho dalwa tshifhinganyana ndi tama vhathetshelesi vha tshi tea u dovha vha ḓivha hezwi mapungwa program za EPWP. Ndijula jine ya voko tusi wabashwa, wafuma kazi, kana vatu wane wabane wawori woshaya. Uitelori wabe wana muhoro, wachipinga nyana. Na honeka process zezo, badobeba wane mapungo a training. Richi kwamba zino, kaa baba shumi wa 214, unabane poso zichi baba ku apply. Rina secretary office ni ya CFO wa Bembe. Otoli wa achivakane baba tunga ori, horu advertise wa poso, awanara ana qualifications of anera, ondoli buu wa mporata ndona batichilis.
Lika gana chote, wo ne dorobo, unapunguli kwa mawa shumi, wa maspa alabani ufana buita bando, utovachapegi opera hobo ne dorobo, hoba na mabaribari auri, wone buori. Aba kutodo sikone ba tangana na abu ba shumi ba sikone ba visele kagare kana ba amba na abu richi kwa seza zulilo zwabo ilobo ndilone
heli pungo ndikotama usumbeji sauri asilone na shitu kutuku rozula roba rina program yemu presidente wa shangobo sirili ba amba zauri karive na maduba aulira rufu rwabo wini richi kwa ele rwa mishumo ye ba itaka heli shango. Ndikwamba ba shumi ba Bembe woya hangeni bane baba imeleli baba shumi ndisongotori ba shumi ba Bembe votu waba ya office ni anganga msumburu wobe geoferao ba humbera mutangano wa agent hawa nara uri ratandona batechelesi nga msumburu uo zi province zoazo faraila mishumo inofi memorial service nena chief na speaker Robert Richkwa tenda mshumo ngei Jack Botes Hall wa memorial service ya Limpopo bashumi bapi wa mapungo uri badobo nanana bo ex, na PMT ya Bembe ngala bubiringa 3 havo batu bodara zula mtanganuni hoi mtangano roto manga 3 ringaba rope za ninge ichiko itakamsibo 6 kana past 6 richiko ambe zana na bashumi ndibono ngarindi ya teo dobanda visera kagara heli pungo ratando na batecheresi bashumi babembe musi richi ambanga zi union batu oba stakeholder ufana na zi stakeholders zote za Bembe zino zwa kuma kuma na hondi executive mayor wa Bembe atiko nuwana chipinga chote ndi chinga to zula ndi chiko fidubana duba ndibe ndi chikotanga na bashumi na vaimeleri ba bashumi ba Bembe una vhanwe dzimwe dzi stakeholders dzine na vhone vha toda attention ya office ya executive mayor hone ha zwa uri vho humbela mutangano mutangano wa haniwa hezwo net zwidivhi ndi kho livhu
lechi kwamba zwa zwino minete ndi fumisumbe musi robva ara ine yaba ya bubili zwine zwino ri ḓo vha ri tshi khou amba na ba South African Municipal Workers Union vha ri bvisela vhukhagala vhuimo havho ri tshi khou lavhelesa ne mafhungo ane u swika zwino vhone ḓorobo vho swikone vho amba nga ha o mutshilesi wa Parapara FM vha tshi khou pindula zwezwi zwa uri vho ṱangana navho a vho ngo vhuya vha fanywa vha amba mafhungo ri a vha nga ṱangani na vhashumi fhedzi zwa zwino a ri thome ri fhira vharengisi.